kudali kuti tifike panopa amajerazi nawo bize kutikomelela chipanda chauda njira bwezi titafera ndikakumbukira siku lomwe nakuona thupi langa lose lapo kanika kugona malingaliro mwanga paliposoma kuona evenaiti kazi kukhalira kukulota koma yawo ntchito payiweyo anakwira